DutchMsafi.com.
Touch music.
Watch. Zero Piru. I put you in the middle of the major. Who am I going to? Yeah, talk about you. Champa Coupe. Zero Piru. Henry. Je veux que me sonne. Who am I going to?
Medi.
Kama chizi bati sote meke imejaa mijangili Somtoni imejaa mijangili Sokiba imejaa mijangili Kiyampuni imejaa mijangili Kinontoni imejaa mijangili Chizi bati imejaa mijangili Sote meke imejaa mijangili Somtoni imejaa mijangili Sokiba imejaa mijangili Kiyampuni imejaa mijangili Kinontoni imejaa mijangili Chizi bati imejaa mijangili Waite panya Dar es Salaam Waite panya lodi wa yompo Waite panya lodi wa buza Waite panya wa zalanga Kuja mwana papo ipishe Inakuja mejangiria papo yashe Ikompere mejangiria papo ipishe Inakuja mejangiria papo yashe Ikompere mejangiria papo na jia la Weka bilia, weka bilia, weka bilia Weka machisi bochi, weka bilia, weka bilia, weka bilia Weka na kwa chantale, weka bilia, weka bilia, weka bilia Weka na kwa bochi, weka bilia, weka bilia Weka machisi bochi, bado na idai posho nayo Bado na idai posho nayo Bado na idai posho nayo, posho Now, push on now, but don't I die, push on now, but don't I die, 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 but don't I die, push on now, 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 Alipopiga mboi kapiga butu kitatu ya butu kitatu ya kila kulifiatu ya kwenye kamari ndani kachaftatu kachaftatu Sema kwa Alipopiga mboi kapiga butu kitatu ya butu kitatu ya kila kulifiatu ya kwenye kamari ndani kachaftatu 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 Noma 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 kureta noma kanjani Kureta noma kanjani Komboi kumeja kisilani kapiga piga makari kapoza Kaloga na familia kapoza Kapiga piga makari kapoza Kaloga na familia kapoza Kwa hiko inakuja minyangiria Inapinya mazuna kwa siri Yoba na santai mayangiri Wanaishi kurini kwa siri Wana muzaka chupipi uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Motibigu uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Yeyalo uja fundisha kwe koki Medi uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Uchatino uja fundisha kwe koki Fipi uja fundisha kwe koki Na kuja maporomoko, chomi nyankili 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 na kuja maporomoko, kwa maporomoko, kwa maporomoko, kwa maporomoko na kuja maporomoko, chomi nyankili na kuja maporomoko, cho Ya toka bado, bado, champa kumbe, Oshibiro Watoto wa zaranga mwatembo mwatembo Watoto na mwanangu nani Wagena pigia uni bado tija sidi hapo Inecha kisi mpito Nakubarizo na watoto wa kibamba Manyabos Nakubarizo na watoto ebiza den Junkies Watoto wa sigerea Wagena glala ee Sani weusi Nakubarizo na watoto wa tegeta Nakubarizo na watoto wa buchu Jabili wa mkua Nakubarizo na watoto ntuala mkana le Watoto wa tabata kimanga Inechikile jombo limeancho na funguo watoto wa dodoma Ya nane Inechikile jombo limeancho na funguo watoto 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 cha kichwa nika Nakubarizo na mwanangu jamarije da supply Wanoji Watoto wa mbali analuna Watoto kipachi Nakubarizo na mwanangu busa busa wani supply Mabezo wali badila Masi wa tisina mbili keke Champion mido Mfirabu wo Uho Life si kairode Nido si kairode Pesi si kairode Bobi si kairode Saki tatizo Saki tatizo Saki tatizo Matatizo Wanapo si kairode Mwango si kairode Mwangeso si kairode Barinyo si kairode Salanjo si kairode Pelo si kairode Kushu si kairode Saki tatizo Machachizo Satitachizo Machachizo Waksu si kairode Sangomo si kairode Machimbo si kairode Manango si kairode Manango si kairode kairodi, mane kosi kairodi, tachi tachi so, malumbuzi, tachi tachi so, watu ho,
enemy wachanganya o,
paka twangoma,
wachota misubu,
wachota mafarisayo, kubarisa na mwanangu chizo mwana,
harizonzo,
sila danko, nikima dawa, dogo kidogi, pima pesa,
kubarisa na mwanangu kusakanga,
wachota moroko,
kubarisa na mwanangu kiboshi, wachua diarazi,
wachota kibapi chandelu,
wachota msasani,
kusa kinki,
msasu wa Torino,
lasina mpiri wataptaji,
wachota Dubai,
ulariso lasina mpizu,
nubu kwa kirimbo,
wachota South Africa,
ba,
na kubarisa na mwanangu zuru mjeuli, kantona, wachota tegeta, ula sharifu,
haino wa Dubai, salatina,
manija taigia,
back in our
Kira. Up touch music.